Soccer music.
Sonica Kenny.
Music promotion.
Ara na tebeti. Gomundo.
Mr. Sweetie to Sweetie. It's your boy Cause Bizzo. Ha. Kaboom. 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 Kaboom.
Kama no money wa fake sari kutu kupanga na hitata. Kuma chicha kuruwa chiri kutu kupanga na chotata. Kama no money wa fake sari kutu kupanga na hitata. Kuma chicha kuruwa chiri kutu kupanga na chotata. Awe kama no more. Here he come no more.
Ah,
we come no more. Here he come no more.
Ah,
we come no more. Here he come no more. Ah, we come no more. Here he come no more. Anajitenga kama no more. Utipereka kuja kwa garden house. Unaiti kila boho. Yes, mala.
Inekutire roti umwe mwa watu kerekesha. Ni black label after black label. Eh, uti
mama.
Inafika. Unaiti kila po. Kama no mwana itana. Bareti.
Iwe bareti letako mwa kaso vili. Na mosu vili. Na black label vili. Na diringi. Kairi vanuwa isa wako matiri wangati. Tiri watatu. Mande mberani guys. Moho abuera, naemba kuma. Ine kukuma kamozi kasira. Basi naemba na kufina. Kasi ndia kunari kulapa kulika manomo. Eh, atitia ni kunyumba.
Manomo ni wafeki, sali kutu kupanga na hitata.
Ati mwakwale wa iwe.
Kumachicha kuruwa chiri kutu kupanga na chotata.
Kwani kunyumba.
Manomo ni wafeki, sali kutu kupanga na hitata.
Maona kama.
Kumachicha kuruwa chiri kutu kupanga na chotata. Awe kama no more. Here he come no more. Awe kama no more. Here he come no more. Awe kama no more. Here he come no more. Awe kama no more. Here he come no more.
Kama no more. Kama no more. Kama no more. Awe machiramu. I think he muzingara jabe. Anyumba.
Manomoni wafeki sali kutu kupanga na hitata. Kumachicha kuruwa chiri kutu kupanga na chotata. Kama nomoni wafeki sali kutu kupanga na hitata. Kumachicha kuruwa chiri kutu kupanga na chotata. Awe kama nomo. Here he come no more. Awe kama nomo. Here he come no more. Awe kama nomo. Here he come no more. Awe kama nomo.
So boy, here
he come no more.
Yeah, yeah. Kama nomo nata kolwa zwanga pangi sani tata. Hawa vantu babidi vochita fipu sana. Dava number one chakura ni wama tizi. Hilo ni wama hai na tumisanga pasaiti. Hilo waka blaka yeven chito ni metansu. Isi yale kuchalo na pressure wali walaku. Manji hapa pressure hili pari kama nomo. Yeven gati kwata nchito chape mpamulomo. Ati mwawawona wada veven chito ni vimowa. Hilo siwa kwa nisa luku pasa kalowa. Ukendishi kama nomo nchito yako ni vita. Musuleka muziku uyu ni wafeki.
Nomo ni wafeki sali kutu kupanga na hitata. Kumachicha kuruwa chiri kutu kupanga na chotata. Kama nomo ni wafeki sali kutu kupanga na hitata. Kumachicha kuruwa chiri kutu kupanga na chotata. Awe kama nomo. Here he come no more. Awe kama nomo. Here he come no more. Awe kama nomo. Here he come no more. Awe kama nomo. Here he come no more.